kupiga sifa, mioyo ya shukurani. Tunasogea mbele zako kwa kukushukuru. Umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Wakutukuza kwa yale umeyatenda Bwana. Umetenda mambo mengi sana Bwana, na mioyo yetu inakusifu wewe Bwana. voice of our lips. We humble to lift you up. We humble to magnify you. Hallelujah, hallelujah. We give all the praises, Jehovah.